studio tamani
tama wonko bilondiri covid 19 e nyaw buche tama serusuji nyaw buche jilondirike e covid 19 ndedo yawtere acti covid hinoto dido lamdidi yu bangal nyoloma hertanango nyaw buche yambinande nyande sapo didi lew novembre docteur jangina sumari yu pneumologue to CHI.G u jabiki lamdi juliette kulubali
le germe de la covid en tant que tel
peut nyaw covid o ana way wadude neddo nyaw buche antirtedo traskof du nyaw mbawdo nangude buche nyaw wani kedidi ngodan di buche ana serte nyaw covid o ko hewi hen ka fu mana nyaw o ka ni dati yogaji wawi antirtedo edi wawi fuddude le hinere neddo le goddo neddo fadu jippodo yotto di buche mu be yimbe nyawbe ngondube durma wakati atawa hala mabbe majji be nanta urgol fey ebe dojja wakati du fu ko wadan nyaw buche o jati hala mudu halte o fa andamu cidalla fofango wadata neddo tof um wawi andere neddo to jomo na dojja na du so chaldi mudu ana wuli adadu yimbe nyawbe covid ana wondi beedaade ni nyaloma hande nokku neto be gatte wala ngala fu le soji to mbaye so de yimbe be nyaw buche woni mudu so andi do fa chakiti da nyaw buche o ar hanu waiti de ngurzata chala yarde cigarette chala yarde doro na jabitiri wadan nyaw covid o wajibi kina yimbe be rento wakati jangol mi goni o done wakati adadu ge nyaw o yawi jala de yimbe
prendre conscience de faire la prévention.
Kereden lamdul hande ngol jaboto docteur Alou Koulibaly médecin chef CSRF Virusu tama suna do fesama yoni ko kinoda seraji irontirdi hono bondugol masque ma dunno tutingul
au contraire
wana non do wordi so a pikike ada hani jukude watule masque o tedina double ji kulitaade honani woditaade yimbe sabi pika gongol kanyum tan wawa rende ne yure nyaw
dum timmita yotor meden acti covid hande on jarama e hedaade
Si jo tamani